Sawirkii sagaalaad. Nabi Ibrahim markii dhimadii ba'dishay, nabi kale oo magashay Muuse al-Aree yaa ay beheshani. Muuse ummadii Bani Israa'iil yaa hoggaamiyay. Muuse dabeecaddii Nabi Ibrahim oo kale yaa lahay eebana aad yaa in jeclaaday. Eebba Muuse way in sheegi in buurta korkeed ha fuulo. Buurtana magaageed way la'aree Siinaay. Eebbana way aray madii buurta hoosteed ani soo deero awoodeeyaa tusiye ummadii reer Bani Israa'iil dhammaantiyey. Laakiin dadkii in sheeg lan buurta ha ki dhowaado ani ma fadaaw. Manaha in dhowaadi kortaan dadkun dembi ha ka buuhe. Madii ha in dhowaadaanna dhimadaayaan. Muuse madii buurta korkeed seedi eebbayaa in warami dowshayna ha in dhiibi walaakaloo ha in dhiibi loh qur'aanki ki dhigan. Sidaasaana nabi Muuse weli eebbahay in dhiibi andeersiiyi. Umadis.